Isahluko 27. Ubani uNkulunkulu wakho? Kungani ubalekile umbuzo othi ubani uNkulunkulu wakho? Ngoba abantu bakhulekela onkulunkulu abaningi. Ngesikhathi umpostoli Paul ethola amandla kuJehova okwelapha indoda eyayingakwazi ukuhamba, abantu bamemeza bathi, onkulunkulu sebeye baba njengabantu futhi behlele kithi. Abantu basebefuna ukumkhulekela uPaul nomngani wakhe uBarnaba. UPaul bambiza ngokuthi uHemesi, uBarnaba bambiza ngokuthi uZeyusi, okwakungamagama onkulunkulu bamanga. Kodwa uPaul noBarnaba benqaba ukuba abantu babakhulekele. Bagqumela esixukwini bathi, phendukani kulezi zinto eziyize, niphendukele kuNkulunkulu ophilayo. Izenzo 14 Verse 8-15. Ubani uNkulunkulu ophilayo owadala zonke izinto? Yebo, nguJehova ophezu konke emhlabeni wonke. UJesu wathi uJehova uphela kaNkulunkulu weqiniso. Ubanike okunguyena yedwa ofanelwe ukukhulekelwa. UJehova kuphela. Ihubo 83 verse 18. Johannes 17 verse 3. Abantu abaningi bakhulekela onkulunkulu kunokuba bakhulekele owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso. Bavame ukukhulekela izinto abazenza ngokhuni, ngamatshe noma ngensimbi. Ngisho namadoda nabesifazane abadumile baye babizwe ngokuthi onkulunkulu, osaziwayo noma izilomo. Kulungile yini ukubadumisa? Lapho uSaul esengumpostoli Paul wabhala, uNkulunkulu walesi simiso sezinto uye waphuphuthekisa izingqondo zabangewona amakholwa. Eyesibili kwabaseKorinte 4 verse 4. Ubani lo Nkulunkulu? Yebo, uSatan Develi. USatan ukwazile ukwenza abantu bakhulekele abantu nezinto eziningi. Ngesikhathi uSathane ezama ukwenza uJesu akhothame amkhulekele, uJesu wathini kuSathane? NguJehova uNkulunkulu wakho okumele umkhulekele, futhi nguye yedwa okumele unikele kuye inkonzo engcwele. Matthew 4 verse 10. Ngakho uJesu wakwenza kwacaca ukuthi nguJehova kuphela okufanele akhulekelwe. Ake sifunde ngezinsizwa ezithile ezazikwazi lokhu. Amagama azo kwakungushadraki, umeshaki, no-Abednego. Lentsha engamaHebheru yayingeyesizwe sikaNkulunkulu sakwa-Israyeli, futhi yayithunjelwe ezweni laseBhabhiloni. Inkosi yalapho uNebukadnezari yakha isithombe esikhulu segolide. Ngolunye usuku, yakhipha umyalo othi lapho kukhala umculo, bonke abantu kwakufanele bakhothamele leso sithombe. Yaxwayisa yathi, noma ubani ongakhothami asikhulekele, uyophonswa esithandweni somlilo esivuthayo. Wawuyokwenze njani wena? Ngokuvamile uShadraki, uMeshaki, no-Abednego babenza yonke into eyayishiwo inkosi. Kodwa benqaba ukukhulekela lesi sithombe. Uyazi ukuthi benqabelani? Yingoba umthetho kaNkulunkulu wawuthi, akumelwe ube nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli umfanekiso oqoshiwe, futhi ungawukhothameli. Ngakho uShadraki, uMeshaki, no-Abednego balalela umthetho kaJehova kunomiyalo wenkosi. Inkosi yathukuthela kakhulu. Khona manjalo yabe isithi lezi zinsizwa ezintathu ezingamaHebheru azilethwe kuyo. Yabuza, ingabe kunjalo ngempela ukuthi nina anibakhonze onkulunkulu bami? Ngizoninika elinye ithuba. Manje lapho nizwa umculo, anibowa phansi nikhulekele isithombe engisenzile. Uma ningasikhulekeli, nizophonzwa esithandweni somlilo esivuthayo. Futhi ngubani lowo Nkulunkulu onganophula ezandleni zami? Zazizokwenze njani ke manje lezi nsizwa? Wena wawuyokwenze njani? Zathi inkosini, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uyakwazi ukusophula. Kodwa ngisho noma engasophuli, ngeke sibakhonze onkulunkulu bakho. Ngeke sisikhothamele isithombe sakho segolide. Inkosi yathukuthela yaganunwabo. Yathi, basani isithando somlilo sishise ngokuphindwe kasikhombisa kunokuvamile. Yabe isiyala amadoda ayo ayizidlakela ukuba abophe uShadraki, uMishaki no-Abednego abaphonse esithandweni somlilo. Isithando somlilo sasishisa kakhulu kangangokuba amadoda enkosi abulawa amalangabi. Kwenzekani kumaHebheru amathathu? UShadraki, uMishaki no-Abednego bawela phakathi emlilweni. Kodwa babuye basukuma. Babengashile. Futhi babengasaboshiwe. Kwenzeka kanjani lokhu? Inkosi yabuka isithando somlilo. Yabona into eyayenza yesaba. Yabuza. Abengemethathu yini amadoda esiwaphonse emlilweni? Izinceku zayo zaphendula. Kunjalo nkosi. Inkosi yabe isithi, bheka, ngibona abantu abane behamba-hamba phakathi futhi abashi. Uyazi yini wena ukuthi kwakungubani lowo muntu wesine? Kwakuyingelosi kaJehova. Iyona eyavikela lamaHebheru amathathu kubangashi. Yathi ingabona lokhu, inkosi yaya emnyango wesithando somlilo yamemeza yathi, Shadraki, Meshach no-Abednego, nina zinceku zikaNkulunkulu ophezu konke, phumani nize lapha. Lapho bephuma, bonke abantu babona ukuthi abashanga. Babengenalo ngisho nephunga lentuthu. Inkosi yabe isithi, makatuse uNkulunkulu kaShadraki, uMeshach no-Abednego, othumele ingelosi yophula izinceku zakhe. Ngoba zingenakukhulekela noma yimuphi uNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu wazo. Danieli sahluko 3. Kukhona isifundo esingasifunda kulokho okwenzeka ngaleso sikhathi. Ngisho nanamuhla, abantu bamisa izithombe noma izithixo ukuze bazikhulekele. I-Encyclopedia Americana ithi, iflege lifana nesiphambano, lingcwele. Izithombe zingenziwa ngokhuni, ngamatshe, ngensimbi noma ngezidwedwe. Abafundi bakaJesu bakuqala abazange bamkhulekela umbusi waseRoma. Isazimlando uDaniel P. Mannix sathi, lokho kufana nokwenqaba ukushayela iflege indesheni, noma ukusho isifungo sokuzinikela ezweni. Ucabanga ukuthi kuyawenza umehluko kuNkulunkulu ukuthi isithombe senkolo senziwe ngezidwedwe, ngokhuni, ngamatshe noma ngensimbi? Kuyoba okulungile yini ukuba inceku kaJehova ikhulekele isithombe esinjalo? UShadraki, uMeshach no-Abednego abazange basikhulekele. Futhi uJehova wajabula ngabo. Wena ungasilingisa kanjani isibonelo sabo? Labo abakhonza uJehova ngeke bakhulekele noma yimuphi omunye umuntu noma into. Funda ngalokhu kuJoshua 24, verse 14 no-15, 19-22, Isaiah 42, verse 8, eyokuqala kaJohane 5, verse 21, neSambulo 19, verse 10. Manje ake sibuke izithombe ezikulesi sahluko, bese siphendula le mibuzo. Kungani uPaul noBarnaba benqaba ukuba abantu babakhothamele? Kungani laba bantu bengasikhothameli lesi sithombe? UJehova wasindisa kanjani izinceku zakhe esithandweni somlilo esivuthayo? Yiziphi izithombe abantu abazidumisayo namuhla?